Ua wawe I nelesi nate ina ua whaamawaele sui o le Family First I South Australia, Bob Day, I tu ua inga o le maua ina o sona manuia mai le malo, I auala solitu la fono pe solitu la fono whaavae. E ono o le mata upu le whamasinonga mawalunga, e au mai eise wha ai unga pe na tala fea ngai ma le tu la fono fai ngā palota, le avea o Bob Day masuita ua. A toe whaita wina le palota mo le senate South Australia, e ono tula I mai eise sui o le Labour, po o le One Nation, ai le o le Family First. I lalo le vaenga whaasfuma le whao le whaavae, e le mawhaiona avea se tangata masui whaipule, pe a iaise malie ngai lona vā, po o le vā o se kampani o lo ia pūlea, ma le malo tele. O ana nafina whaamawai ai Bob Day ma le pāle mene. Ua whesilingia e leitu wangai, I le malo tele, ina ia whaamanino mai po ana whea na mua mua I lo ai, le tutongi ina o le rent I le kampani a Bob Day, e ona le fale, le ana yeilona ofisa I Adelaide. O le sui whaolioli o le Labour, I le tofi lo ia sili, o Richard Dreyfus.
But when did they first know of the facts? That's the question. When did they first know that this electoral office, which Senator Day has been in for a long time, was a building in which, as is apparently alleged, he had a direct or indirect pecuniary interest? I mean, that's the question. And if it's months and months ago, why didn't they investigate it before now? Is this the matter that the now resigned Solicitor General, Justin Gleeson, disclosed that he had advised on, namely a question to do with the composition of the Senate, which we learnt last month in a Senate committee inquiry hearing.
Le sui whaolioli o le Labour ma le tu wangai I le tofi lo ia sili, Richard Dreyfus. Wa atili whaingata ai le tūlanga o le malo tele, ala so o whaatasinga, I le maota I lunga po le Senate. Ona o Bob Day, le sui o le Family First, lea o whaamawai. Sa masani o na pālota ma le malo, I le tele o tūlafo no I le senate. Toe whaitau vai aso o nā totoe, o pe toe whaitau vai aso o lo totoe, lea e tau a whi ai le pāle mene mō le tausanga nei. Ma ele I loa, po le ase aso e mawai se sui, e sui tūlanga I a Bob Day, mō le senate I South Australia. A au maile wha ai unga le High Court, e alanga ta tau mo le tūlafo no, le awala na tō whi ai Bob Day, o lona winga, e toe filifili se isi sui o le Family First, e sui tūlanga I ata ia. Na wha alia se sui o le kāpeneta, Dan Tian, I le ABC, o le atu lei le malo tele le senate, lātou te avea le mata upu I le High Court.
The potential referral to the High Court relates to section 44 of the Constitution regarding a potential indirect pecuniary interest in a contract with the Commonwealth. So that is what the matter relates to.
Se sui o le kāpeneta, Dan Tien, ai na saunua le minister o tupe, Matthias Gorman, po le ana tūlanga I whainu mera ma sui le senate e wha awau pea polo kalamea le malo tele.
We'll continue to work with all senators from across the political divide in relation to these measures, explaining why, for example, the restoration of the ABCC is so important to our future economic success.